Nikila saka biso koko kicha. Girl, just listen. Twish kama heden. Kweka kwenye top ten. But that's an all deception. Bina choka hoi pande sota b-boy. Bita baby boy to me acha nana toy. Blood triple dose mapoza mekwenda kosna. Sasa dose na isi ya zama shos. Nada penda zako nywele ndef. Zimekwenda shule. Upanda mombile na data toka pindi ile. Sula yenye mfuto. Mashavu yenye dimples. Sula yenye mfuto. Mashavu yenye dimples. Oh, oh.
Kitani, minika mpa hayo kwa kinishika shabuni Ama Jocelyn, nike ye mpendo na watu Kwa sababu mina flow steady zari tatu Yeah, kashituka kanyangalia Hakwa mini kama parfum liwe mbia Nishikaji moja vi, doli ofatia Mara katiki sakito kifona kaigamia Gafla kaza kulia, ukwa kinishika kwa isia Wasi wasungani yeah Kumona demo na nilia Ana dea nazibika na go flow Remusa paka mwisho, yani mnaweka full yeah Isiye zangu kwenye mziki zina choma Ndo sababu kubwa lo mfanya ripende sana Mtoto mzuri kimono tampeshima Mina mwita dhahabu ndana kari yako nzima
Oh, 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 ni aneso Nimepata dhahabu mtoto kari yako Mtoto navutia kila pane Oh, mtoto nakonesha matamanisho
Mina furai Niko stimu za mjani kichwani niko high Na muna manzi maskani Yuko so fly Mina why Najigyo za duli na mfata Na mpa high ni mashen Kama muli kadata mtoto wakatai And I'm now come gold Yeah Anaita kama bling Kama dahabu ameshafika kwa king Queen waheri na jabu Ana kila sababu Asipate tabu ni mezimika ajabu Yeah Apendi pesa apendi show Yena mpenda blue Washa mteta semi no Yena on the full Doma makabaisa julikana mpaka pretu Stibu nataka kumjuo Master J
Tunset Oh 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 Kiana so Nimepata dahabu mkwata kaya go Toto navutia kila pani oh
Shiki